Jody, oh, yeah. Nation, oh, ma. Kumbi ulala, pulira njagala kulaba, eno. Ndi ulala, omutima gwagala kulaba, baby. Ndi ulala, pulira njagala kulaba, eno. Ndi ulala, omutima gwagala kulaba, baby. Njogera bien kakasa, mubyadala yegwe gwe njagala. Mazima kwagala kufanze, wadenga sina chakua, baby. Chimanyi bakulimba, ebigambo bye bagamba bakudyeka. Nemitima bajitunda, banonya maziga kamuza utundu. Ndi ulala, pulira njagala kulaba, eno. Ndi ulala, omutima gwagala kulaba, baby. Ndi ulala, pulira njagala kulaba, eno. Ndi ulala, omutima gwagala kulaba, my sweetie, galave mbuyanya. Kolentia nange, obutakuva kumabali. Kubanga kwagala, love nkutu entega temva kujoba. Mubya daloli wambala, mbabulala wemba nawe baby. Ndi ulala, pulira njagala.